exigisi weyo molo bije bije azichicha iziqenya ngobuhle bayo gumdaga bani lo uthi xa etheqi kusuke kukhanye yabobotheka indoda incuma ncumeza ingangacholina phansi molo 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 nomi molo 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 nombazana molo 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 nomi molo 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 nombazana madoda kuwelelani ngowamlo uzabaya indoda ekrokrayo odathe zakho indonga qula kwedini madoda kuwelelani ngowamlo uzabaya indoda ekrokrayo odathe zakho indonga qula kwedini unganditsonge bayini ndityimalam ndizityela amaqoshe bayam ungandicuntsi kaloku andityikwakho ndizityela amaqoshe bayam
Andinxilanga nguwe molo molo
zaku kwalo kwalo ayi kwenyindlela ayi kwenyindlela izangapa kalogu ntombazana.